You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
runtii hadalkii hadda u dambeeyay oo runtii murankan kiciyay wuxuu ku saabsanaa arintii ahayd Donald Trump oo kusoo dhejiyey Twitterkiisa ilhaan oo mataqaanaa ka hadashay September 11 oo runtii uga hadashay qaab xoogaa xeeladaysan iyadoo dhahaysa waxa dhacay mataqaanaa waxa ka dhacay wixii dhacay dad baa sameeyey dadkiina aysan sheegin taasoo markaa runtii fiidiyowga ugu soo dhejiyey iyadoo dusha ka saaray ma garatay
waa gartay marka dabcan muranka u dhexeeyay madaxweynaha iyo gabadhan cabaar buu soo socday
runtii dimuqraadiga iyo republikaanku sidaa ogtahayba way ishayaan la iscafin mayo siyaabo badanna waa laisu hayaa waxaa loo digyaham leeyahay runtii waa 2020-ga iyo kaambeynkiisii baa bilowday marka qolo walba dad bay kasbanaysaa tiimkan ilhaan iyo barnaamijka ay riixayaanna dad bay kasbanayaan oo runtii waxaan ay sameynayaan waa dad kasbasho Donald Trumpna waa isdifaacayaa oo wuxuu rabaa inuu mataqaanaa usoo bambaxo oo mataqaanaa si election loogu sameeyo oo buu wuxuu tusayaa dadkii baiskiisii ama dadkii asaga soo doortay ama dadkii u filaya inay doortaan inuu cadow uga dhigo mataqaanaa dimuqraadiga iyo ilhaan laba arrintaas runtii aad u riixaya
waa gartay maxamed oo Minneapolis baad ku sugan tahay ilhaan cumar waa gabar soomaaliya reer Minneapolis laga soo doortay halkaas shacabka soomaalida ee halkaas degan ee soo doortay gabadhoodiina ay tahay sidee u arkaan in iyada iyo madaxweynuhu Biden ay hadal isku tuurtuurayeen
runtii horta badanaa ninka la yiraahdo Donald Trump iyo ilhaan dagaalkooda dagaal runtii ku qotoma weeye mataqaanaa falsafad runtii ma isoo dooranin soomaali keliya ma soo dooran ilhaan soomaalida marka loo fiirsho dadka runtii magaca soomaali ay ka tahay maahane boqolkii waxaan dhigi karaa 80 waxaa soo doortay dadka cadaanka ah oo degan eriyadeena soo doortay nambarkeenu ma badna marka loo fiirsho dadka soo doortay laakiin haddaan usoo noqono dadka soomaalida iyo ilhaan say u arkaan dadku way kala qaybsan yihiin dad waxay leeyihiin ilhaan runtii aad u dheeraynaysaa waxayna gelinaysaa washidooyin aanaan mataqaana ka bixi karin waxayna gelinaysaa niman America mataqaana iyo adduunka oo dhan xukuma oo dagaal ku qaaday annaguna kama bixi karno dad taag daran baa nahay dad halkaasi kasoo baxayaan waxay leeyihiin cadow bay noo abuurtay dad kaloo ka duwan oo runtii dadka badankiisana waxay tahay mar haddii ay ka hadlayso ilhaan waxay ka hadlaysaa arrinta qadiyadda Falastiin oo runtii aad ugu dheeraatay oo ay leedahay adduunku cadaaladda looga baahan yahay dadkaasna in dulmiga laga qaado weeye iyadoo runtii ku dhiiranaysa in dowladda Israa'iil runtii shacabka Israa'iil iyada ma haysato oo ma haystay leedahay laakiin waxaan haystaa bay leedahay maamulka isku fidinaya dhulalka iyo mataqaana dadka masaakiinta ah dowladda u diidan oo mataqaanaa cunaqabateynta ku haya waa in dulmiga lagu haya laga dulqaadaa runtii keligeedna ma ahan barnaamijkan ilhaan waxay ka tirsan tahay qolo progressive la dhaho dimuqraadiga laba qaybood u qaybsama qolana establishment baa lahaa waa qolyihii hadda weligood waxaan iska haysan jiray oo iska dhexli jiray waa garan kartaan oo dadba iska dhexla mataqaanaa siyaasadda oo aaminsan in iyagu iska leeyihiin wiilkoodii wiilkoodii qolana progressive baa la yiraahdaa hadday soo baxeen oo progressiveku waxay aaminsan yihiin qof walba wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama wax doorto in qolo gooniya maalin walba iska haysato magac yeelata cadaalad ma hay leeyihiin dadkaasna hadda waxaad moodaa congresskii waxay noqdeen almost sida la sheegayo kasto tirada saxda aan ahaynin congresska nambarka ugu badan bay noqdeen oo hadda congresska ah ayagoo haddana kusoo kala galay islaam maxaanku yahuud maxaanku yiraahdaa hindi madow ummado badan bay kusoo kala galeen marka taas hadda waxay keentay marka in progressiveku ay runtii aad u kacsan yihiin marka progressiveku waxyaabaha uu diidan yahay waxaa kamid a bolosiga ama mataqaana afkaaraha progressiveka waxaa kamid ah in waxyaabaha dowladda Israa'iil ay wado in laga hortago waxaana hogaaminaya progressiveka sidaa taqaanaan ninka caanka ah oo la yiraahdo Sanders oo ahaa tartamihii hore ee madaxweynenimada dalka Maraykanka marka ilhaan waxay qayb ka tahay movement weyn oo runtii America runtii wax badan hadda ka bedelay la filayana hadda election-kan soo socda inuu wax weyn bedeli doono ka mid tahay marka ma ahan qof kaliya iska socota
waa garta marka election ka soo socda waa 2020 ga oo sanadka soo socda ilhan iyo congress ko dhan dib loo soo dooranaya een dadka 800,000 oo soo doortay iyada dabcan waxa ku jira dad yahuudo Minneapolis ama Minnesota aad bay u degan yihiin dadka yahuuda ah ma laga yaaba arintan inay saameyso iyada dib u soo doorashadeeda seesa u arkaan shacab weynaha guud ee cadaanka ama yahuuda ee gobolka degan ama kursiga laga soo doortay degan
horta kursigan laga soo doortay waa kursi runtii badan waxa haysan jiray nin la yiraahdo Keith Ellison oo nin muslim ah oo haddana loo doortay attorney generalka state of Minnesota loo doortay waa kursi qof islaam waligis ma hoolin jirin state attorney generalka marka waa kursi marka dadka muslimiinta iyo doonanin madow weeye runtiina dadka ugu badan dadka u codaya dadka Soomaalida u codaya aadna waa u jecel yahay taageero badan Soomaalida uu siiyay kursigani hadda ilhaan laga soo dooranayo waa kursi ilhaan ay adag tahay sida looga qaada waa progressive area waa dadkan groupkeeda eelida degan ba ama yahuud ha ahaato ama cadaan ha ahaato waa teamkii meesha geystay weeye marka way adag tahay in laga soo gooro sababtoo ah dadku kaliya waxay u qabaan barnaamijkan ilhaan wado yahuudda magaca laga dhahay ama ahna dad yahuud ah ka dambeeya oo taageersan oo la falsafa ah oo hadda maanta Donald Trump kaliya daawanaysana laga yaabaa Donald Trump maanta markuu yimid dadka ugu badnaayo ku mudaharaaday oo boorku boor aad u weyn oo leeyahay ilhaan baan la jirnaa ilhaan baan taageersanahay waxa dhahay waa cadaan iyo yahuud wey waxa dhahay oo meesha soo buuxshay marka kursigan waa kursi sakura weeye ilhaan rajadeedu ayadu way fiican tahay inay soo noqonaysa dad waxa jira community yahuuda xoraa ka xumaada jira ayaguna si gooni gooniye ilhaan oo la kulmeen ilhaanna way u sharaxday inaysan dadka Israa'iil u dan lahayn aysan u dan lahayn shacabka ay la dirirsan tahay dawladda Israa'iil iyo boorasigeeda ku aadan Falastiin arintaa marka waxay ku heshay mataqaana taageero aad u tiro badan hadallada ay isticmaalayso oo mataqaana ku ridaysana runtii waa hadallo runtii ay siyaasadeed weeye oo runtii dadka Republicanka aad u dhibaysay weeye
waa garta tan u dambeysa waa dul martay madaxweynaha Donald Trump ayaa yimid Minneapolis dad baa ku mudaharaaday dhanka kalena dabcan dad baa u soo baxay taageersanaa madaxweynaha
number badan ma ahayn runtii dad yar bay ahaayeen dadka u soo baxay madaxweynaha runtii waxayna ku hadaaqayeen ama mataqaana ay qaadayeen madaxweyne Donald Trump 2020 soo noqo ana 2022 ka soo noqo 2022 soo noqo wax kale ma aysan dhahaynin qofka kale oo dhinaca kale ka soo jeeda kana badnaa kana mataqaana boorar badnaa kana message badnaa oo ka fartiimo badnaa marka Donald Trump runtii kaban oo hadlay arrimihii mataqaana ilhaan iyo hawshas kama hadlin hawl kale oo meesha uu yimid ka hadlay marka mudaharaadka waxaan ahayn oo weyn oo halka ka dhacay ma jiraan
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.